xarunta tale iska qaybtay lixdanaad ee ciidanka dalka ee magaalada Baydhabo iyo waliba dhatay aasaasliga kasoo biyay masjid cusub oo ay ka taladeen inay u dhisaan ciidanka tale iska qaybta si uu gudaan waajibaadka Ilaahay saaray sida ka tukadow ka shanta salaadood iyo ku taladow ka dhismaha masjid iyo ka magacaabin masjidka Nuur Ilaahay waafaji kaasoo haddii uu isla gudi jara gudiga dhismaha masjidka ee tale iska qaybtay lixdanaad ee ciidanka dalka ee magaalada Baydhabo iyo maamudiinkii walaalaha kale ee muslimiinta ku dalbaday inay ku qayb qaadaan dhismaha masjidka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum. Markan ku raaysan tahay islaanka sidii salaam salaan kadib miyow si siimaarka ay tan meelan masjidkan oo la dhisay meelahay in hadda dooji isaraga ay tan meelba masjidki oo qaybta lixdanaad oo idanka xog oo idanka military leeyu masjidkan idamada oo degan taliskan qaybta iyo may ka taladeena iniyo masjid dhisadaan tayada oo iyo isku tashiga kooyti hatan meel fayla oo nin marahayaan si barqay tan masayti wal dooxi holis socota taas oo ka kooyti isku tashi iyo meel arahay in lan waloob abtaga gundaa ku deega kooyti hatan meel fayla oo nin marahayaan ma in sheegan marka walaalaha oo muxsiniinta kale oo masajidada iyo arimaha oo meel arahay khayraadki khayriyada meel arahay ka shaqul leh iniyo masajidkan si uu barqay meel fayla arimoojii marahayaan iniyo meel arahay noo caawiyaan meel aad iyo marahay ta yoona lindisiyaan bagaadan taas ayaa meel arahay walaal muxsininta oo masajidada iyo khayriyadka dhasaaw iyo ku cusdaan
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh oo maada walin sheeganay in masajidkan kaalmo weyn gejisadan way ona shaqay ona qowdayna Ilaahay dirsan qowdayn walaal muslimiinta ay maifadaan in iyo kaalmo gejisadan antii kul itabare misaayidkun haddii uu inta ka asaasni Ilaahay nuwaafaji dadaalkii uu farmaan maayo inay muhsiniinta inay kaalmo ka jeesadaan bas ayaa u sadaan